Kubanga sirina chenina Okujako kukubenga to Kandi kukubone Yange mpera ye chivuga bojimanyi Namulumba Nemumulira vienjagala Yantunulira nasirikanze Nefu mabikere vyantunda Kaweba kilasi chenungye Kandi mubebi ye pifo Katerekera techivunda Pampo muwala yanjagala Senge wange